Atiririri bururi murango wa 12. Nao andu a Ifuremu makiungana makiringa marorete gathigathini. Magikira Jefitha atiri, nikii giatumire uthii ukahurane na ciana cia Amoni na ndutuite tuthii nawe. Riu nitugoikia nyumba yaku mwaki tugucinire kuo thiinie. Nake Jefitha akimera atiri, nie na andu akwa turari na mbara njii muno na ciana cia Amoni. Na hindi iria ndamwitire mutigana kuhonokia hario. Riria ndakionire ati mutihonokia ri, ngigitwaririra ugwati-ini wa gikuo ngithii kuhorana na ciana cia Amoni. Nake Jehova agicineana moko-ini makwa. Tondu ucio mugiukite umuthi mukienda kuhorana na nie niki? Jefitha agikiungania andu othe a Giliadi akihurana mbara na Ifuremu. Nao andu acio a Giliadi makihura a Ifuremu muno ni undu wa uria moigire uu atiriri, inyui a Giliadi aya muturaga gatagati-ini ka Ifuremu na Manase, ni inyui mworire mukiuma Ifuremu. Nao a Giliadi makinyita mariuko ma Jorodani maria ma ringiriire kwa a Ifuremu. Na gugituika atiri, ati mundu uria wothe wa Ifuremu wora akoiga uu, tarekei ninge murimo. Andu a Giliadi makamuria atiri, iwe hihi wi mu Ifuremu? Nake angiuga aca, magakimwira atiri, tagweta kiugo giki Chibolethu. Nake agakigweta akoiga Sibolethu. Ni undu wa kuremwo ni gukigweta wega, magakimunyita makamuragira o hau mariuko-ini ma Jorodani. Narioihinda riu hakiuragwo andu 42 a Ifuremu. Jefitha agigitiririra Isiraeli miaka 6, na thutha wa uguo Jefitha ucio Mugiliadi agikua, nake agigithikwo itura-ini rimwe ria matura ma Giliadi. Na thutha wake ni Ibizani wa kou Bethlehemu watiririire Isiraeli, nake ari na ariu ake 30 na airitu ake 30 makihika matura mangi. Nake agikigurira ihii ciake airitu 30 amarutite matura mangi. Nake agitiririra Isiraeli miaka 7. Nake Ibizani ucio agigikua agithikwo Bethlehemu. Na thutha wake ni Eloni Muzebuluni watiririre Isiraeli, nake agitiririra Isiraeli miaka 10. Nake Eloni ucio Muzebuluni agigikua agithikwo Aijaloni o kuu bururi wa Zebuluni. Na thutha wake ni Abidoni wa Hileli Mopirathoni watiririre Isiraeli, nake ari na ariu ake 40 ona ciana cia ariu ake 30. Nao andu acio maicaga njaũ 70 cia ndigiri. Nake agitiririra Isiraeli miaka 8. Nake Abidoni ucio wa Hileli Mopirathoni agigikua agithikwo Pirathoni bururi wa Ifuremu o kou bururi uria we irima nyingi wa Amaleki.